Tangu jazi kila mtu ana shida 99 inatenga kadhaa na moja siyo rhyme. Sani vipi jama, nina mistari bala inawashika aha, na mini shati anda. Vile mina flow mutadhani niko tu ya shada. Kila track kira undi ina mada. Story yangu waka kusaka mkwanza, ndiyo maana sita doll hadi niende anda. Jama ever fresh please obelea, mukiwa over here, miniko over there. Nina jaro plenty ndiyo naweza share. Hata code red wanajua style zangu rare. Kompe na miwadhi mimi na kubea. Shika head start angalau iwe fair. Mikono juu jisahau mara hiyo hiyo juu. K.E. made me who I be. Usakutani pata tuketani nikisaka vihalali. Nikichora hizi mstari nikipaji si atari. Na kama una lie juu mimi nina lie. Basi sisi tu lie juu nisha pata sai. Usakutani pata tuketani nikisaka vihalali. Nikichora hizi mstari nikipaji si atari. Na kama una lie juu mimi nina lie. Basi sisi tu lie juu nisha pata sai. Nina ngoma ni kamluya na turungi. Ama msapere na ina shilingi. Napenda reke kamulize papa bingi. Na bado nasikiza hits tu kwa wingi. Nina mazipoa lakini misiringi. Mimi bila makni kama rap bila firimbi. Kuleta audience kama ezi za vitimbi. Ama vita ya tutoi shule ya msingi. Nilisha give up heart nika katana. Nali akanishtua umetulia sana. Nikiko juma hang down na siku pati tana. Ma stress tukibao ni zimenibana. Nikishika hikalamu nitaka mna kelele. Hata wakijamu niko fiti haina kwere. Flow so cold hachu bless you. Imagine hiyo ilikuwa
Mike Chick 1-2.
Tani pata tukitani nikisaka vihalali. Nikichora hizi mstari nikipaji si atari. Na kama unalai juu mimi ninalai. Basi sisi tu lie, tunisha pata sai. Utani pata tukitani nikisaka vihalali. Nikichora hizi mstari nikipaji si atari. Na kama unalai juu mimi ninalai. Basi sisi tu lie, tunisha pata sai. See God made man, man made money. Money makes the world go round, ain't it something? Vega lifts me up and my flow keep on coming. And I'm all about my dollar, let your daddy do the stunning. And if you don't know, yeah, I'm from the A. Yeah, the real A, Ken YA. So I be rocking on this beats like every day. Living on a 21st just like the boy, yeah. Got my mind on my moolah and cheddar on my mind. That's why you see me cheesing every time I'm on my grind. Men lie, women lie, and so do I. I'm busy chasing paper, do the rest when I die. I'm silent on this sucker, so don't even try. I stay sucker free, only days I am with why. And if you don't know, I might just kill you with a drizzle flow. Ask your best rapper, I'm the somebody that you should know. Utani pata tukitani, nikisaka vihalali. Nikichora hizi mstari, nikipaji si atari. Na kama unalai, tu mimi ninalai. Basi sisi tu lai, tu nisha pata sai. Utani pata tukitani, nikisaka vihalali. Nikichora hizi mstari, nikipaji si atari. Na kama unalai, tu mimi ninalai. Basi sisi tu lai, tu nisha pata sai. Utani pata tukitani, nikisaka vihalali. Nikichora hizi mstari, nikipaji si atari. Na kama unalai, tu mimi ninalai. Basi sisi tu lai, tu nisha pata sai. Utani pata tukitani, nikisaka vihalali. Nikichora hizi mstari, nikipaji si atari. Na kama unalai, tu mimi ninalai. Basi sisi tu lai, tu nisha pata sai.